story begins. Man, I'm super drop nuclear. Some bitches won't understand, but you know how I care, my bitches. Nando mano na nipenda na popote wezi pretend. Glass moja celebrating friends. All of these past moyo upo very cold now. I don't need ice. Rain on you paka afterlife. Katunaish twice. Ukisi kama uneza kuni face. So just think twice. Na unajua issues feel like niulishindwa kucontrol. Icho fuga duka guse le like. Na kwa sabu neza nusa hate. Tangu nipo kwenye spams. Ulipo toa ngoma nikajua I was right. Kuni this huna plan when you big fan. Big stang niko meza moja with your bros. I'm a big man. Big gun AK-99 on your knees man. Deka nane kwenye same floor ina ni kiss man. Kinachofanya wana ni kubali ndo. Kinachokufanya we kenge wende hospital. I'm sick una die uko invisible. Hila ndo mewai kwenda media kabla studio. My bitch nimekuwa fast tuko furious. Wait yangu heavy man slow down. Tapaswa misuli yo. Miso tape ya hawa vavi puli no. Back to class kwanza kabla ujenda studio. My bitch fanya kutimba class usibane huko. Piga makwenzi shazi mzazi kau kijifanya Google. Tony mrovu wazi mzazi uyuku tambana mdundo. Sisikizo machizo kupo chizo slato kajazo huko. No 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 it's better ungebaki huko. Mess tu na last king uziku uko kaki tuko. So my number 99 no liza ngapi huko. Una ni respect sana ila to bus ego. Na kuona fala this in your church. Mwili wako ni hekalu bro. Why don't you fix that first? Na kuzika end a piece on your grave. But first nikisha kupiga mkojo ita pongo fanya drug test. Nilitoa warning rapper teni chana. Nitaje jina kwenye ngoma deka nane. Jina lija fit vina boy your head miss vina. Freestyle zangu zote nzito zaidi ya kari yako nzima.
Cocking my gun drop bars ratatatata. Pull the trigger ratata. Man down straight to the to the ta ta ta. Verse yako yote twa 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 trash pen down. Chezo mekubali nime enter. Pide kipuzi spenda dupuzi na kupa ramanya unapokwenda. Fata miluzi mbwa mpuzi utoke mchuzi. Sikia ya yuzi sina makuzi suwezi luzi mana niko stand by.
Unajua namna kunipata so ni uongo na vyosemo shani cheki tuonge na ukunipata. Nguvu na otumia kuilinda pride ungeitumia. Kumfunza dadako apunguze wana unompakata. Fanya uplay his song afu pray you survive it disaster nkushushu. Yes, so don't ume step kwenye fire, come on. Watu kama we mnafanya MSB wazidisha kutugea kondom. 99 wasomjua huyu trash. Jina lake la kwanza ni pussy. Ongeza na ass. Airtime yote nilokupa ukiflop. Na kutia na makofi kwa ass. I need to relax. Let me just focus on my music. Na safari ndefu ntachelewa nkibishana na wapuzi. Chamsingi nsha kuleta kwenye market ya new school. Bow down nishukuru kwa kukuintroduce. Don't fuck with me, I warn you. These words handle e fever, I'm the real disease. I'll make your brain seize and make you freeze. Ease, swallow every track you gon' release. 3-2 years, nimekwacha mana kichwa nazi. 4-5 years, na kucheck you kini idolize. Nikijibu tena, it's a big promo. Ambayo kwa michano na yofanya, hutofika your price.
Yeah, no time for you motherfucker, na kumbiza money. Money, money, money.
Six feet coffee nimefungwa mikufu. He track in a proof definitely swears could lose. Na kuacha upate interviews and break the news. Reject the rules made by fools who break the rules. Tight pussy now I'm a lose who seem confused. Cloud 99 I'm cool I like the view. I'm busy going to the top volume 2. Na kuacha break down bars cause you know the rules.
Shaitan. Welcome to my world. Wanangu 99 what's up? Bongo Records. ATV.